Yeah, Azizazioni. Yeah, Isaiah prophet. Nesimi okubongo, omukwano gwange kwe kuko. Kulembera ngo verere, tulibabi kubebere. Omukwano leka kugere, abebi gambu bakwebere. Tuli mukwano newe tusoba, tetufa kubogezi baby. Ebintu byalabo binyuma nnyo nga muli eyo mu nsozi. Njagala ng'omulunnyanja wayagala ebyennyanja. Suubiza nti tolinkyawa tondeeta maziga n'onkaabya. Ndi mulaavu nnyingi naawe my baby. Omukwano gw'ogulimu ebirungo guntambuza ngali ku buyungo. Ekitumbwe kyo kya birungo, enjogera ya birungo, n'amaaso go ga birungo. Wasuka kale anebaze gye wakulira, kubanga tewakubibwa. Bakuza bulungi negonjebwa, kuba tebakumeya. Oli mukyalo omutefu omulungi omwana w'empisa. Ali mu buli kimu mu butuufu osaanira mpeta. Nesimye okuba omulenzi wo, gweraba bwengeze zenna. Saagala baleeta kale bule okutabula laafu yaffe. Engere kyananaana ekikube bwe kitayaaya, nange kyenva ndeewaana. Nafuna ekyana. Omukwano gw'ogulimu ebirungo guntambuza ngali ku buyungo. Wajjula ebirungo, ekitungu ekyo kya birungo. Enjogera ya birungo, n'amaaso go ga birungo. Wasuka kale nesimye okuba owo. Omukwano gwange kwe kuko, kulembera ngoberere. Tuli babiri tubebere, omukwano leka mbwogere. Abebigambo bakwebere. Tuli mukwano newe tusoba, tetufa kubogezi baby. Ebintu byalabo binyuma nnyo nga muli eyo mu nsozi. Lengere kyananaana bwe kitayaaya, nange kyenva ndeewaana. Nafuna ekyana. Omukwano gw'ogulimu ebirungo wasatentegeza ono basinga abakuvuganya bentegeza APCJaja.com.